tattoos in the.
Zile nyakati niliposema utarejea, nilikupa nafasi, majonzi tele ukaniletea, na kule kwa kadhi nilipowapa utoniachia, leo nakosa kunivumilia, hata imani tena sina. Sijui kosa langu lipi, ndo maana unatesa moyo wangu we. Kama lipo tatizo, ungeliweka wazi we, yeah. Baby huku kutu sana vipi, selewi na mtima unazima we. Kama hapa ndo mwisho, nasema no. Nani wacha mimi na jera, halo nipa vidonda, halo niumiza moyo, halo ni wacha kaenda. Wacha mimi na jeraha, alonipa vidonda, aloniumiza moyo, loni wacha kaenda.
Love is so sweet, it is so emotional. How can I say I'm right when my heart is broken, boy? You're the one to make me happy, how comes you make me cry? Ooh, 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 ooh. Kanikosa, na makosa siyajui, nikageuka hadi
Committed mapenzi kayeka wazi, misiri ya minara za juu, bila kujua mrejikata moyo na isi ya joe. Mapenzi nomo hapa kwangu nikia, hadi na momba mola isi ya zipoteze, fikira zote pembeni. Pindi kile lidhani likuwa mkali wa penzi, kumbe yote ya likuwa maujuzi ya kuniweka machungu, majungu, uchungu. Domana suri hii ya pens nasema no, 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 oh.
Loni wacha mimi na jera, halo nipa vidonda, halo niumiza moyo, loni wacha kaenda. Loni wacha mimi na jera, halo nipa vidonda, halo niumiza moyo, loni wacha kaenda. Sinibishe, oh, siniaibishe, nifaishe, oh, feel thamani ya penzi langu. Usinidhalilishe, oh, siniaibishe, jo, ninufaishe, oh, feel thamani ya penzi langu. Loni wacha mimi na jera, halo nipa vidonda, halo niumize moyo, loni wacha kaenda. Loni wacha mimi na jera, halo nipa vidonda, halo niumize moyo.